Sunshine, ame vai vai, na aki hi hi, anaku bye bye, na makistashai, manadi alpha, ma ako fine fine, ako na samcham, eka bairo kwa Pokemon gewino, mini poke sin guzisha gino, eka bairo kwa Pokemon gewino, mini poke sin guzisha gino.
Police don't stop the party, iwake night and day, kuna mashore kama chwane, wanasema wako on the way. Vile mepanda isijuke, lazima leo zilipuke na nana.
Ya kutatisha na kila kitu twate nje hadi mashida na nani hapa wavikome na hajashiba feka ugali na ni waribu jina take it slow baby please take it slow napenda unavyojilegeza wewe unipanga hope ai baby stunde home tufanye 1 2 1 2 1 2 4
Tumelewa chakari Najwa unataka kulala kwangu leo Tusha toka dunda baby try usizime Kama umelemewa balance na kitipa Bono mpero na mekufia mwili Kama njua gari yoni kame haya Choche, sijuza mechoche Lafulete lighter ni washe kikigode
Choche, sijuza mechoche Lafulete lighter ni washe kikigode
Police don't stop the party Iwake night and day Kuna mashore kama chwane Wanasema wako on the way Vile mepanda isijuke Lazima leo zilipuke na nana
Losna ra room Na sinya room Losna ra